ngisondele ngicine ngihamba nawe izinto ey'ningi izwana nawe umuntu uphenduka isilimo uma uhamba nawe ufuye mina ngicele ngikonkote ngiphimba abafana nawe nginenkinga ey'fana nawe ngizenzile ngiqala nawe kulinde mina ngicele ngisondele ngicine ngihamba nawe izinto ey'ningi izwana nawe umuntu uphenduka isilimo uma uhamba nawe ufuye mina ngicele ngikonkote ngiphimba abafana nawe I'm gonna go on Sunday. Easy, I come on, I've been eating a little bit like each leg. No more, I'm so good, it's all the same thing, and you're gonna go for a I put on my shoes, I put on I'm gonna get so nervous.